Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi rua te kau mā whā. Exercise 24.
Let's return to the dialogue for this chapter, but this time you will be given the English for each sentence. You should give the Māori equivalent for each.
This exercise will help consolidate the meaning of the Māori sentences, as well as giving you further imitation practice.
Hello, friends. Tēnā koutou e hoa mā.
Hello, Joe.
Tēnā koe e tio.
Hi there, Joe. Kia orara e tio. How are you? Kai te pēhea koe?
Well, thank you. Kai te pai. And you, Jane? Me koe hēn?
Very well, thank you. Ka nui te pai. Where are you going? Kai te haere koe ki hea.
To the shops. Ki ngā toa.
What for? Ki te aha.
To buy food. Ki te hoko kai. I had better go. Me haere ahau. Goodbye, friends. E noho rā e hoa mā.
Yes, goodbye. Ai, haere rā.